This mix is at Hottest, brought to you by
DJ Menta, the Spin Guru.
DJ Menta, the king of the streets.
Are you lying, sir?
Kukuhini kusokwisha umeangukia pemani. Roho yani dadarika kashantoka shetwani. Nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi. Moyo umekunja ntita kumisi jamani. Ngumu safari lifanya njiani ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Oh no!
Nisame, DJ Menta.
Nisame.
Hey, chozi diwi diwi na changanyi kiwa na vilio sishikiki. Niko magharibi liza mapo juu, wewe upo mashariki. Zawadi vipochi vijisi vipipi na zimisi chokoleti. Nimekomadia nilivyo nyongea, uba zako sizipati. Tabibu, kunikomesha umepata toto la kitanga sababu. Umeichoka jeuri yangu ya kipemba lile gubu. Limeniisha kabisa baby halinanga aipu. Wananicheka wajinga rudi na kuhu. Ngumu safari lifanya jiani ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Kweli ni ukiniona unakosa furaha. Ziache kona kona, kwanini ujipe kara? Mama, minajua unachotaka we, unachowazaga. Ata mimi napitiaga, ila tunachikaza ye. Nasiwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi wewe semi. Please let me know. Oh 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 oh.
Nijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know. Oh 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 oh. Labda
like
wewe sina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona
loneliness.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Yeah. Na
Do, 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 si, do, do. Nimeshinda loto. Kukupata mtoto. Basi we
wanani.
Niambi
Kwankwa
wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta. Naona tutaki. ni mtiaji itabidi umtiezi maheta mwatafuta kashi mwashindano uhanzi ni mhandi anakakuitwa miano mchore mwambie apotele mwambie nakupenda itabidi azoe we ni mrembo na kutamani usikia wivu ulipenda mse wa kitambi.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue. Ooh,
umeshinda loto kunipata toto.
Niambie wanani nani, kama sio wangu tu, basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto, ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi zako wakupati putheri ni mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil mwana wefe nita kushikia. Nupeleke murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni merilax miata staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko koza warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kimangoto.
Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Sikiza, sikiza. Haters wanasema mteme njo upenye, na wajibu ini ndo liundwa heaven. Usiseme sikusema watasema, watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandena. Alejandro sita inyonya kama nectar. Diamond meat na tomato sauce ya pepto.
Niambie wanani,
DJ Mentor, uwa mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we, atakula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora. Wendo dakitari darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
DJ Mentor.
Unaniweza weza. Unaniweza weza.
DJ Mentor on Facebook, DJ Mentor, Instagram. For bookings and DJ services, holla your DJ on 0721-802-167. DJ Mentor.
DJ Mentor, the king of the streets.
Sitamani mwengine, wala sidhani kataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Pito shetani mwingine. Maneno ya watu nisha zwea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara, tunanenepa mie. Penzi lako natinga, naringa, na bembea. Kinachokufa, usisite niambie. Kwako niko radhi, hata zege ni bebe machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali bebe, baridi nachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo dakitari darling, nikitaka kupona.
Wani umeota mtende, mashetani ya shapanda kichwani, penzila dhota mwapere mende, mganga kakoleza udi na ubani.
DJ Mentor
Tekenye kwenye mao, masine guse taratibu watikisa nyao, nicheche kama mle mao, wako beki hazikabu siniweke sabo, na wanapata tabu vijiba vya roo. Penzili menoga ugali na kisambu na rithi karo. Kwako mimzoga kitandani nipeswaga za kashasha.
Chambua
imeshelewa baby we kamata. Tanikaja vite na changa na karata.
Nunua
unye checho kana swa kibaka.
Umesha niroga toka utanta. Niroga toka utanta.
Umesha niroga
toka utanta.
Niroga
toka utanta.
Kazi nimebaki kikaka, my baby boo. Chonde na macho kwa kitu tamua kwa kashata. Miroho juu nafika kunako mikono juu.
Yuga minati nakaza nati pendo la kumimina. Naota nikikutaja jina,
yeah, yeah, yeah.
Shikama nati topanda tati shopping twende Madina. Kwa ziza nyoka tutoe jina. Kitandani ni beso gaza kashasha.
Tambua
weko moa nizidi kudata.
Binua
karata mavige sizimbike basata.
Zingua
kwenye tocho kana swa kibaka.
Asema galu meni roga toka utata. Niroga toka utata. Asema galu meni roga toka utata. Niroga toka utata.
Mwenye ma
papala, papala.
She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't walk out behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't walk out behind for days.
You know you gotta. You know you gotta.
Chusa sita, mama sita. Kana ibiwa mista. Chumepikwa ukaiva. Oh, usi change position. Jabali full of perfection. Pilo na nyonga, you got me wanting. Bend down, bend down, bend down. Pose.
Baby, one time. Bossy baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula sindano, kapita farasi. Ndogo pango, amelo wa bahari. Tundula sindano, kapita farasi. Ndogo pango, amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajua yani moto fire, fire.
Mazomi na mabudu kanchanganya. Anajua kama danga.
You blow my mind.
Do me that, now when you do me that thing. Now do me that thing, now when you do me that thing. Till you do me that.
Job as you get to my bema. Young come when you're winning a pop on my cell. I pass it, job as you get to my bema. Young come when you're winning a pop on my cell. I pass
it, baby. You got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Baby, you got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you phone me, I check a like a like a. When check a like a like a. When you phone me, I check a like a like a. Yeah, I check a like a like a. When you phone me, baby, yeah, I check a like a like a. When check a like a like a. When you phone me, baby.
Oh my God.
Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe. Can get in love, love, love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe. Can get in love, love, love.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
You're in the mix with DJ Menta, the spender.
Kama penzi ni kipofu mimi ndio stick. Wengine waki walk off mini ta stick. Isi yo juju kamote yangu ni stick. How can I breathe na simu how pick. Na kufikiria zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nime tu parada imebaki ni tupe mau.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe. Can get in love, love, love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe. Can get in love.
Kwa yangu naipeleka juu. Na watu ni wajubonga la more for you. Say the more for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love.
Gonna turn it to, baby, you got you equal to
your energy. And for you, I'll sing this melody. Say, and you know you're my remedy. If you need somebody to love, cause you're my energy. And for you, I'll sing this melody. Yeah, yeah, you're my remedy. Hey, call on me if you need some love.
Yeah,
yeah.
If you want mine, if you want mine, no, 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 if you were mine, yeah, yeah, we see the man, girl. We see the man, girl. If you were mine, yeah. If you were mine, no, no, we see the man, yeah. We see the man, no, no. If you were mine, if you were mine, yeah, yeah, we see the man, girl. We see the man, yeah.
DJ Menta on Facebook, DJ Menta Instagram.
Kabla kuja kucha my lady Naisi na daddy Ukisimama kwa kucha my lady Naisi joto sio joto baridi sio baridi Nakuwa katoto katoto unavyo nifariji Izo bingili bingili baka chini Nakupa bingili bafuni kabatini Bebe lako timbuli timbuli la kijini
Wendo na mkosha
DJ Mentor
Wendo na mkosha
Uminka
Wendo na mkosha
Uminka
Wendo na mkosha
Bebe ni pete na kimoko Kisheti Ninyo na chai Wakusela kusema wanoko Nipeti Iwe ni shai Bila wera sisi na isi ningenyeka sana Nataka ni kutoe baby Copacabana Hila wela sisi unajuaga kwene kabana Nataka ni kutoe baby Izo bingili bingili mpaka chini Nakupa bingili bafuni kabatini Bebe lako timbuli timbuli la kijini
Wendo na mkosha
Una weza zitoka zikigwanta Taimu ni muda lipata prodigata Mashisho lazime wakani mogata Na zikikubamboleza chini mamorata
Bam bam digi bam bam chikicha Puff puff niki jam jam shikisha Bam bam digi bam 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 Puff puff niki jam 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 pomi kijipa kunawo kulalisha Zikishika kunawo kusafisha Kakimuo kana nawo kudigidwa Aya bas mbuyo kunawo kulalisha
Headbutt toka niku mles Kani tapomi upa chuta dhani NFS Nilichorea mange mtupatane mamba deng Mashashola ndiyo vitu tukwa mind na finesse Dianga songi na zipiga shifla na kikoro Jamu mboka la kichizla Unatesa na wakoba ni wafisa Wash fisa, riang ficha, riang fisa Tuko na shang, niko na gang Na maria mbesu wa memuo kona dai kuziban Zilipuke kavile zinalipuka Iran Si uziban, atumai nduwa razi wa kingam
Bam bam digi bam bam chikicha Puff puff niki jam jam shikisha Bam bam digi bam 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 Puff puff niki jam 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 pomi kijipa kunawo kulalisha Zikishika kunawo kusafisha Kakimuo kana nawo kudigidwa Aya bas mbuyo kunawo kulalisha
Tuko na projo inafaa kuwa mbele Mbogi genje kuchachisha siyo meme Toto mwaid kama river Kamene nepiga mbaka analia Tuko matembe Goku tanga tanga Kama mende akwende Anajio na amemea pembe
Guzman do mwenye wana muika Na warosho zote wana niwinda Watana uo mbogi genje cha lazima Leta mambo uone ukipangwa Rusha distu wache unajishuku Kamna mambo suwa kakama nare
Ini last but a must kwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani blaze a Bentley na mabigi Nakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kusha mawe kahalwale
Nini kalale
Unangea mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini game game Watagwane, watavai miss Kasi ganye, haini saidi Watagwane, whatabout it Bro man, kauna dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale Hey, yati yati nini kalale
Lale,
ya, ya, ya Kalale
Zenga
Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue Nusia chendula inje
na unajua tuko paipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem ndo liku inafanya gani dos daro. Papa God sunyunyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateke o madam.
Kem kem watagwane watavai miss. Kasi ganje haini saidi. Watagwane what about it. Bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale. Hey yadi yadi nini kalale.
Lale lale
la.
Kalale. Hey
DJ Mentor.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale. Okwa,
hey, kwa, yati, yati, nini kwa.
Sawa bukida za kivula. Mbongo, mbongo, ita nijula.
Sawa bukida za kivula.
Uski on the beat.
Genje street tunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje street tunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi. Nimepandisi ya mbanati, juni nganyare. Kuna vile nime kana fi, nime banashi. Mbotu nimenda sumbenda se, juni kona kish. Saubaya niki njana mo, atire nangwa. Makangede na wantana su, juni koma si. Malego na mganazi, tosi na masi. Na wategi adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupuachi kama wagido. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupuachi kama wagido.
Genje street sunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje street sunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho. Wa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko masongi wetegea ni jimes. Na kunywa kumiuri ya kujibless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zirelease. Juwaga muste mayuto lini breeze. Uwe rose clad charge kismat. Nikirandre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Doa choo kukizi digi kabisa. Dirty me sezi float me go deeper.
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho. Genje street sunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje street sunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, ina taka dishi jo, inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza machwara, wa mocho. Utanipa tazabe, kanashi. Mchana maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Niite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa mocho, ndiyo riba.
Tunajua ni kuwa mocho. Mkiraona rangi ya kuwa mocho. Kuwa mocho, ya ni kuwa mocho.
Kill him to dance. Usi yogope, usi tense. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dan, dan, dan. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dan, dan.
Yo, this is Snuffla Delega representing DJ Mentor. DJ Mentor, step up.
TST Music.
I'm in the steam. If we do the controller steam, back a wall of front a wall of steam. If we do the controller steam, when you dance on the land at a wall of steam. If we do the controller steam, back a wall of front a wall of steam. If we do the controller steam, when you dance on the land at a wall of steam.
Abam tiki jangal, uki tingi sha. Take it down, girl, uki digi da. Pick it up, girl, uki tingi ga. Bring it up, controller. Kill 'em to dance. Kill 'em to up and down, bassy dance. Kill 'em to dance. Who see your go play, who see dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Then dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Then dance.
I'm in the steam. If we do the controller steam, back a wall of front a wall of steam. If we do the controller steam, when you dance on the land at a wall of steam. If we do the controller steam, back a wall of front a wall of steam. If we do the controller steam, when you dance on the land at a wall of steam.
Sema pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Sema pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Ewe dem, nite tu papi tu. Dati, dati ama mami tu. Kiweza busu kwenye shingo. Dunda, dunda kwa maringo. Pinduruka, pinduruka, pinduruka ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Kampa kata, na kupiga mako sema katata.
I'm in the steam. If we do the controller steam, back a wall of front a wall of steam. If we do the controller steam, when you dance on the land at a wall of steam. If we do the controller steam, back a wall of front a wall of steam. If we do the controller steam, when you dance on the land at a wall of steam. The way you want, who come one, who come one, my baby girl. Take it down low and rewind. Misha soma ya kwa tenda. Uko kila kona kwenye club kama tenda. Jaro zako nazipenda. Uki control kwenye club ukizi kwenda. Baby dangu. Ashi ya bad girl and everybody know. Atu 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 take it down to the flow. Leo nataka tuku spend to my door. Lufla, diliga. You already know.
Moko match, kumewaka. Moko match, apandani kumewaka. Moko match, kumewaka. Moko match, moko match, moko match, moko match.
Mi amor, te amo. Le te quiero, chimeta. Ya le digo, muy amor. Uyazo a penzi kwa beru. Mwenza conmigo lo chequele. Kwanje bwerere. Sema upendacho utakula jengere. Kinyama kurumagia ankuchumia tembele. Na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. We haa. Unanichezaja kwaito okoro waito. You da give me banana. Your life is tanana. Nacheza kwaito okoro waito. My baby twache. Shana, hey. Tunashikana, shikana. Tunacheze shana. Che, che, che. Rumba, che. Zina toka, che, che. Tukigusana, gusana.
Hey, unapenaka chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, ikichenga karocha mila. Kole sauti watupai. Kupali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na ulivaka toto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa tandiko ko. Kori koko mama tanyua. Nikumeshe. Ya leo kiboko. Nikumeshe. Imeziti utamu. Nikumeshe. She she. Asa kukwacha we, nende kwa mwengine. Tewri sina, chisi tuwa cheze shana.
Tunashikana shikana, tunacheze shana.
Mufongo za watu na vitu joana. Tuna zangu zikishika zinaonesha gama kwa dua. Napenda mangoko wamebeba manyagu na roro.
cross akengine kakuwepo shedo wakwa na ni matoa alafu ni makwankwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tokwa
yani shikanka patali pika mbete nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete alafu nkatoa denje nkapikia madenge akanonesha corona ikidai nikifanje kusema nitulie jirani akaanza kelele kucheki rada gani napata kumbe ni lele nikajipimbembe zikaniweka lembe nikafika kwake napatanisha mea pembe akaanza na masharti ati nitoe shati hapo rada safi nkakula kamlafi kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani na gutuka ni budaka na yuko kamrazi
na ni matoa alafu ni makwankwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tukutokwa na ni matoa alafu ni makwankwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
menikodolea macho akatoto I swear na niko single misi dai izo vako zako za kujingle jingle na kumingle mina dai nikukembe nikudare adi wiki kama kurino misi jali na choma foto ata kama wako kijicho alijifanya guiji kapatana na bigi katoka kijicho maisha yolo yolo na mayelo yelo mayoyo
na ni matoa alafu ni makwankwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tukutokwa na ni matoa alafu ni makwankwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
nawe kwanza tena ndo pike lunch na jituko only me and you sapatu itaji menu chana kamini seoneza kapoa na shuka sina pesa ya salon usimainda kusuka alafu ka sunset kwa dirisha tukuleka picha na maheras ni wangore mastori na steras tuwa tuwa napiga yani tuwa tuwa niko on na satana ndo nimete majaba so cheza kiwewe dance kiwewe juni mimi na wewe tucheze adi mulembe tuwa tuwa napiga yani tuwa tuwa kutekwa kuseswa kidogo ni kutokwa
miski ya njoke nateka gaza mababi za mabombo maniga mayo wangati ganja fama warasta pia wanati masponyo madonga wako na vitambi misariku watuka nikiongeza metali nechanganisha kigeto nikibonga kibonga lami kwa shingo 925 kuwa kunywa na mali mali safi yende chain kama shashamani ni mimi na yeye na mimi kumshikanisha kama meno na ulimi na mgeuza miku yangi juu chini na piga tuwa tuwa kamse amejipini
prakata 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 bungo mshika wako na prakata 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 bungo kako fani katoto ukikapa shoti mbili kana lainika Toto kame beba jojo Utatani uyu demni wa Morocco Mkana katika nkama kako peponi Hey I Mkana pakuwa nkama kako jikoni Hey I Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani Hey I Nikashai kwenye mwanga hatari gizani Hey I Prakata 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 mu Prakata 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 boom Katoto kadogo nika prakata 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 boom Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania Anipe dawa za kiume Leo kuna manzi mina nyemelea Kuna vile na mdae jo Nataka kumsampo Kaneli ntasikia laha ndani ya lo Akinipa laha ndani ya lo Kakeni katait kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okwankwo
Siko koko sikala mbili ya nivyote Havikupendezi Mwanango poso na wili Tope mimi uterezi Utaisha kututabiri Tubomoke inasonga miezi Mula amesha takabiri Usijichoshe livunji kipenzi Ona umekosa nuru Umekosa bati una Naitua kunguru Ukifika wananu Yondondo wanachururu Asipuzi wataka chuna Mengine misiku furu Aziku
kai maskara wala makeup zinakushuka uso umekuparara mwishoka zimetenguka uso sauti ya stara pakodeka unaweuka jibwa koko la mbaga unaweka na kubwetu kawala wala msumbui wala
DJ Mentor
wala msumbui wala wala msumbui wala wala msumbui wala na hizo posti mara kubeba na marati na busu mtamaliza pando Uno watuma kuntuka na sogopi mashushu ni wala michambu Kutwa kwa mapechi feki kama lokole ina huzu Mkwe ya kutake eti mwezangu poli bona kutu Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufu Inyota imekufubika sifosi umarufu Upepo kisuli suli umekuchukua na nuksani Tanga lipuli puli Wanakununua kwa mizani Kwangu pambe shuhuri Najiashua burutani Na toto zuri zuri Nimelitua tulingani Umekosa nuru Umekosa batuna Naitua kunguru Ukifika wananu Dondondo wanachururu Asipuzi wataka chuna Kumbingi nisi kufuru Usia wa shaba wala chuma
It's your favorite boy, Cash Kid on the track
Mwaki, kuna kitu inobaki No madam wamevali ya makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe parking Mzeke ready ready zianza kujumping Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Gatanisha iyo steki ya kota Gatanisha iyo steki rambo saka Ka, kata, gatanisha Ka, kata, gatanisha Gatanisha iyo steki ya kota Gatanisha iyo steki rambo saka
Leni project tento wateka Pata mi base, pate na mapaka Ni mapanya tuko busy tukisaka Izo panya root leo tutafieka Nika sport kwenye club kakibanju Body fine nika wine kame kwachu Kumbe kukacheki nika bantu Hakapeni high heels, sake low shoes Kwa keni maripit, siyo wantu Nika wacha kame peki kwa ni I feel
Mwaki, kuna kitu inobaki No madam wamevali ya makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe parking Mzeke ready ready zianza kujumping Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Kata nisha iyo steki ya kota Kata nisha iyo steki rambo saka Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Kata nisha iyo steki ya kota Kata nisha iyo steki rambo saka
Buda ombulu ombululu Kireta burukanga kama kunguru Manyungu, manyungu, manyunguru Unajifanya kishasi na ngeso ni kinyaru Mbona mna ni hudhora kwa ndoto Misha kido kijana wa majoto Sitambui mi utaka adipoko Wakirorio ni namboki utaka potpo Chapandisha turi ushinda kama loto Manyoto, manyoto juu, mboko mboko Na mwge die pewe ngafia pate joto Ajifanye wa mudheru ni mkule soko Nikumwaga chapcha kwa ubaza masonko
Arukido waka Mwaki, kuna kitu inobaki No madam wamevali ya makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe parking Mzeke ready ready zianza kujumping Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Kata nisha ya steki ya kota Kata nisha ya steki rama saka Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Kata nisha ya steki
Shumba kufuli Ama kinyata wa Kenya Ni kudanganye mugabe Ni uongo sio sawa Hata nyota yangu minya sufuri Sio wakupata tena Kula yangu tumazabe Sina mchongo kachawa what I believe in my no love Yupo lompaga moyo Haka utawa vipande Nimeumbwa na wivu Mina wivu Kuaga mchoyo kutwa miguru pande
tuende. Kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani. Agiza nyama na pombe, atulewe tuende chumbani. Nikupe mogo wa jangombe, kisigino kiwe begani. Baby ule ni misuizagi kuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
Konde boy, squeeze kupenda penda kumepitwa na muda. Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja. Usijidanganye umemkamata mtoto wa mujini, magoli mengi samata, hata uzame chumvini. Ila kuna wazee wa migodi awagonga gihodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji. Wenzako unajaza mimba, uko jimu unajaza bodi. What I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, nina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani. Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ngombe, ukaugulie nyumbani. Baby ola ni, misu zagi kuzunguka.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Mary dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
DJ Mentor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty cute. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Una ikibamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Ni natesa, 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 natesa.
Cheza.
Cause leo ni kutesa.
Na form, usiku to dawn, bogi ko zone, imewasha kingdom, keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, nadi up and the dawn, to simpatico phone, nasikia ako salon, you love me to the bomb, club pia ime chrome, bogi mbaka yangong, mebambika na song, zile si hu perform, rende pia ni wrong, Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari, na juu ya diabetes cha tuweke sukari. Plan size imetufikishia huko Kariakoo, walevi washanza kulewa wamekali ya flow. Anasikia form ni kutesa, tusimalize kanji dumtatu rudi kalesa. Waganesa mavodo bila chesa, hakuna kulala tunakesha
kukitesa.
DJ Mentor.